Or jang hirti e modon kabaruji e fulfulde studio kalangu eden godi yande joni tori min ta chapan tati hande ni sembe kibaruji men kaltna hala hono noy wonno fande fi ndena gordi e leyleede tati kewrude de enda en nanan ko goddo halto sabu tok enda leydi mali kulle de enan donni subaka ala funo bona yaade nonni faware jondu kondani hono maire chebiri region mo maradi kandu kondani no bonni funo war ko hebi sotti on derel ko jojjina no gabbatte ala faw ite e maire akku endan sawirtebe sappo on ko jojjin dum enanano dum wadiri yewtal men pinna hande studio kalango talata oni haltana hala debbo gondo ton endal region mo zender latire wadi no na wala mbete ko nooma ko nangoto kunde dum enda sawre ke dadi en don no wala nyaw be endan o yitti hore makko sumana amadou jangata habaru jide fulfulde nani wantiri yerno kolduno en ni no tawa harfile ko darto fi ndenagu e der leede kerde tatde endan dum wonno Niger Mali Burkina Faso do du konda ni on fi on wonno bonano subaka Allah fu huddu konna har Mali to dum buri bonurde sanne sabu balle de endan kippitande gonno ngada kippitande du konda e nokkuje sementeje fahim en maani der mudum dum wonno ko Allah Kasum Adrahamani latido gote jogido andal do fi ko darto ndenagu kanyo e faande yadi yesende Sahel o fillani bandimi Moussa Hassan en kettionani
comprend
fi leydi Mali latanake leydi Dimboka non leydi Burkina Faso do fi gondo no beedoro fini fu fi gondo no wada den leydi de goni no mema leydi Niger leydi Mali ko waddi fi o woni sadarama rafi maragal lobbal e fitinaaji illa dubi enen e kima jene e chapande jeego o ko pelle murtibe no dermundo adiji ko yottintake irimu waddi ko fi Libi bonirini Nations Unies na minisma na orge so geji gon no walla wadi himbe no keba no gadira muraduji mabbe no handiri dey joni deni orge so geji leydi France darni golle mu en neddo fu wala der renare de leydi Mali di dum fuddorde mun non o wayade jeddije garoje edum wawi urini
nonni faware jondu ko se hi sama natu ko hitande warre jonto kalten do ko watti himbe ina sappo e joyon kay won ko dillo leydi Niger jolde nadde leydi Niger herde region mo maradi dundu ko na ACR ka wonno fedele dune hawjende filo dillo wambe ferebe kanyum woni ko haali dum ele hala kadube kolli ko be murti jeta lewru utti hecci Kenya nonni na mbi joka Kenya nonni be mbi lewru juin dunde hi sama ko watto himbe ujuna jeton yube leydi Mali kanyum himbe ujuna je nan le Burkina Faso kay won ko ati leydi Niger hedoede e region mo Tillaberi beddu konani do gaynani fawar jondu kono rafi denagu ko tawa en kunyi mo en kanyu ele Sahel o en nani yarna mbirne ele ko ekibaruji ni to enda maradi to wiete hono faane commune mo Chebri maire on enda on faande ni Kenya ni wono ko wannano fawar jondu konani hono dabare ittugol makko meraku ciagal ko hono sawirtebe ko watto sappo noddi ittol makko gol enda ko be ngadi cubaaki do majjundu kono do noga njoyo wombe le commune on enda hono sawirtebe sappo tata woni ko yarraki kay won ko hokki lawol o heddo kanko mero e golle makko dum du konda hokki mo heddade e gollal ngal Sani Abubakar won inde makko o wi golle de ngadaade golle no latide kande wadede wakkati warre wakkati dum won ko haani bandi Mohamed Mamma
la somme allouée n'est-ce pas
cede colore kan sodirte tawa kena der jawdi gollirtende ko hitande dun denne e jiide am gacce gonfu wala der mu min jewtidi e mabbe be pami no dun won dun yara ko andudo mo en non fu eno yirata kulle den goni no yara amma lawol fungol ko jammi saito chawor mibe ginanda idun weli kam eno dede gam den watta ko dun yi'a no kulle den gollirta e fa hande no bawirmi hojide laabi goddi e hisude kujjagom le ko waroita der ko tumiraami dum denimbe de wodi gacce dum filliti tago kasin mi mojjinam ko wadi fu dum wangani non
saji konkretoma
mera cibirno ni region mo maradi wakati mo hebi sottade hon fawar joni cuba ko be ngani mo do fille itugo makko hebi o jotti e golle den lebbi sappo e jeddini enda an ko fawar joni kominaka udda nenne en koti te no region mo agadez to wete arlit to wonto kominaka tawa kan wonno campagne basowo fawar jo hayr iran nyom e leedi men niger do kan won uddol hon kominaka enda ni himbe je hewbe no kaldo mudum e be biya be gala be pam fey seda do nyeme kenyam bat wadama hono fedetende agri man on endan haali be bi ko wada dum be paama e funo no yara hakkune kominaka e somayir e aron e orano e ko nandi e mudum do filla ciotol jande hono farjo gollano kidde den enda seni me kepne nanen baggu wenanani fawarjo eto jomum al mustafa al hasan latir goto e fawarjo ong mo indre enda ko hali bandi mi beteddo sakina gazibo waddi.
On a parlé de la
waɗi filla maɓɓol kominak maɓɓol kominak o ɗum no suuli himɓe ganno woodi komin paamana e nder mum kaw woni connol janɗe e kulle goɗɗe domum emin gatta daaneyaade e gonnati ƴantino areva lattina dow majjum ngam connol ngol waɗi hakkunde sumayiri e kominak mo heen fuu no tefa ko heɓino far kominak ko sakiti o rano far kandu sottirama ton fuu 6,800 ɗum ndu waɗay ceede mum panɗi ko fonnitaaki kaw woni fedde joƴƴinaama ƴeewoore fii o min paamanay fuu no coggu ngu waɗiri menen jinnganooɓe ɓiɓɓe leydi
noon ara filla ko darta jannde e leydi Niger hunde noon ko laatino sawli himɓe sanne sabu ko saabi eɗen suuli himɓe ɗum woni ɗum walani yarno himɓe yurnini endan ɗum wonno ko kojas pelle joƴƴinaɗe lekkolleji gam batta ƴewtinade jannde nde endan ɓe kolliri dow majjundu fande mbiyeteɗo Isaka Yakuba mo kojas bouza o wi haala ka ɓe kaali ka hakkika no endan kanju o haalni bandi mamma ada tawaɗo jahangal harto
rowani gomnati andini nder télé leydi wiide are école sendete nder région ñiiji de komin gari nder janngirɗe école ɗen min tawi hana nonno denne ko woɗi woni gomnati waɗa tokkitagol ƴeewa yala are ɗe gattama nder laabi lobbi fi politique itte nder janngirɗe école gomnati acca jannginoɓe kawjo janngirɗe école ɗe demmo no suka salori fuu nde ni yottake nder junngo jannginowo to fuu no feewa na wakkatiji gondu nde ni jannginowo liggotowo no yarama nder ladde say tawa hoorejo o no wi'a jannginowo o wala lamba golle allah mi yo imo teddine
nonni fanen keñan kikiɗo enen galle ñame wonno ko hawritergo waɗa to wiyete suudu sukaɓe ummatore Diado Sékou ɗum ndu konɗa ni himɓe no laatiɓe timtitoɓe dewte e janggoɓe dewte mbinda no enɗa kañum waɗi ko hawrinde gam battal ɓe ƴeewa kamɓe ɗo konɗa yalnoyi ɗum woni ɗin yaara docteur Saley Boubé Bali jangguino mawɗo université gendarme tawa e himɓe waɗa fotti e nde ɗo hawrinde o fillaneke Aliou Seyni bandimi ko ƴamimum ɗum woni koro hawrinde mabɓe nde
c'est à travers les échanges
yaade e kon yimɓe mbaddata ɗum paamata ko dewtere hunde mawde laatani leydi woɗi du walli fagol dewte no tawa nder kulle taariki so ni ɗum haali filla to dewtere heɗani fuu nder filla jande no saytu ɗum heɓani ɗum dabareji iri ko leyɗe ɗe to hano togo duuɓi ɗiɗi fuu naa ɓe gattu filla walli fagol dewte nder sigila tewteru ko talkuru BPC e baccalauréat ɗum ley ko ƴamte nder tewteruji ɗi filla windoɓe dewte Niger waddatake so ɗum waɗama no hoyanan sukaɓe waɗoɓe tewteru ɓen sanne gam windoɓe dewte Niger kaltana dow filla caɗale ɗe ɓiɓɓe leydi Niger tawda e jonde
probléme de la société nigérien
nonni fawar joni ala kibaruji no tawadu konnani ayir en fo hokkoɓe habaruji no endan kañu e Sara FM radio non kandu koko kibaruji kayendu konnani ono hande jeena lewru tundu endan wonno kamɓe ɗo hedu mabɓe nogayni ko ɗum joƴƴina war joni eɓe goddu konnani hono wecco ono Facebook to hokkoto habaruji eɓe goddu konna ko fito kibaruji ɗi endan Ibrahima Manzo Diallo kam woni hoorejo fawano joni ayir en fo hokkoɓe habaruji e Sara FM radio on fuu o wi eɓe keeɓa ballaga sanne ɗum saabi golle mabɓe neyano woɗiri ballag kaadu ko ɓurɗudde fuu studio kala gowno wallitaɓe sanne en kettinano yewtere makko e Moussa Mamma
20 ans duuɓi nogayni ko ɗum singa ɗum laatake huunde ko ɓattinta ɓiɓɓe wuroɓe keɓa habaruji laɓɗi allah yettama saabi nder duuɓi nogay ɗi a yiɗ en fo heɓi laawol ko singi radio hoore mum e wecco Facebook to habaru hokkete himɓe 1,000 e mum nde ni min gala himɓe balloɓe min bawta jotti tomin tawa hannde nden hano misali studio kalangu walli min sanne ɓeydangomin andal dow golleji ɗin e hawta gollida wonde hakkunde amin ko hitaane ko ɗum hokkatamin laawol min keɓa komin pirti muraduji amin e lewru fuu
mensuel notre radio
allah e natol goruwol wiyetegol comadougo yoɓe to e nan difa noon waddi ko fande sarus kaw jiɗo ndenago himɓe waɗa noddagal yaade himɓe hakkille sanne e ndiyelɗe enɗa saɓɓe mbi satusatu fo ɓe nanna wiya himɓe yoolake e majjam arsident chef Issouf Adamu kam wonno hono docteur kaw jiɗo filla ndenago région enamo difa mo himɓe nani haala ko a haalni Guidi Abdourahmane
yayi kamande wata biyu
dun wadi lebbi didi ni ko miden keba nimbe warobe wiide min neddo gon sami der ndiyam saito dun wadi balde didi ko jomu yite fay kengam badinge ngel min jey hadde ndiyam do nimbe dido njoli to luje bi to ko be nati le ndiyam lotade goto on kay min kebi wurtinde dun e yonki oto du Allah wadi mayi denne sarobe ngoni ngala no kinno sukabe mu sabe a chabe yade badade ndiyam wadi dupe nji ndiyam dan nati sanem suka anda ko nauna tadum sai to dum wadaino jomu wi awo kanka famaynde likumo don denne miden jama e sarobe ga Allah kinno sukabe mu
sukula diara
non ko to tonuji kam jeego chapan jo nyamir kanyon ko hokka yaade himbe taabe der departement mo boboy Allah e wakati o tidirka mudum jarma ko Amadou Seyni horejo fawarjo nambe lami leydi harkana suuno tawa ele himbe fottube e bato en nan ko halani bandimi Aoussi Abdourahman Dofio.
C'est pour faire le lancement de la
distribution de golle yeddande himbe nyamri kan waddi min o enda gomnati kaddu waddi ballaka enden himbe kokki do der departement amin o enden helawol aranol gun tonuji nyamri hamre e chapande joy kan woni komin gaddana denne komin fu no wodi tonuji chapande joy himbe be kejoray ka en gaddana ballaka baade fu tawra himbe jeddo no hokkete botoru kiloji hamre na himbe jeddo kokke botoru wor miden gidi du himbe kawju ballaka enden no wodiri to be jew sonnoide nyamri di be gaddanaati enden ga wallirde be wadi gomnati waddi ballaka enden
cette population c'est vivre là.
Yewtal men pinna hande kali hala lawre rabe jado to enda region mo zender nyawnon nyawnoma ko bonnoto hun ko dum enda ko hebi dadi no golla du kodle ONG mbitel sentinel o filonto en wonno nyawngu nangirim en wonno mo golla wakati mo kalte on ko Mustapha Mamansani landi mi pirte dengal fulfulde
Laure rabe suka debbo non bi departement tanoto duubi no gay wonani mo o du durwidi e nyaw hunduko bi tengu noma e basi ko waddoto
dowdere baytish
tuju hunduko kan waddata dun illa neddo no suka handi holle no hunduko lotirti illa minen pandi ko min gadda do ba yotti to min gollana hande minni do yetti Allah minen gada muraduji amin no handiri der jama'are
laure o nyangu nanga namo illu imo suka
nyawgu nanga nakam illa mido suka dubi tati minanta beldum der jama'are na e kol himbe fu no gada ko yidi
Allah e gollanede laure hebi no wadiri ngurda mudun
sey jonkay mido welti sanne mido nyamira no gidirmi mido nata der himbe de hana adaru kanno fa wodi awta fami ba yala na walla kan wowi nangu de kan
fande Laureo, hoja kena yade tofedde gom gambate alla e sauru golmako. Ali, ada, ardito, nde fedde, famini, kwa imetan wadda mbala mako sane, arto suka hape wendube, engu nya hundu kwa vye tengu noma.
Azamanta nenzi.
Ande nde, kanko hore mako, ogolo no hono amini, kanko wadda suka hape enda nyamdu, oma ande ne himbe dukanda nyamgu, netna wadda nyamadu, data hino wadda ngurna muno wadda.
Laure, no wata dande yade sarope suka hape tongatu seko seko seningi suka hape mudu, wendube ala ma nyangu
ya kamata achi mutin
deni neddo yi'i halama nyagu e suka mun no handi doggira loktorore sabi nyawno ko bonnata geso suka baka mundu neddo he hore mun yida wi'a yeso mumun no boniri deni geso mama no wodi ahe hore ma a welna deni jomun yawni yahi loktorore to funo wawi sawredi hokke safare bolum hokke ko nyamete hokke to jodoto fa yandita
gama ganyu kuma
hande sado ma goto ko be rewbe tawda be nyawundu ko wi'etengu noma be godi kan woni idun tiidani be e hebude goriyo dum lawre wonno way toro
e don non ko habru me fulfulde tili hande ne studio kalangu sem wi'ani jonka min jetti o san e tnagol assalamu alaikum balante jam walimi accidio asmana china ngada habaruje dengal hausankore